CKMusicPromos.com.
TV Girls Hit Them.
TV Girls Hit Them.
TV Girls Hit Them.
Unanikana yue. Unanikana yue. I did everything for you. Kuma wenzo funa wamuna wandana. Unanikana yue. Unanikana yue. I took you out. Kuma wenzo funa wamuna lina jida. Unabangita ufuna ukwere. Kuma sivinga sivis. Oh yeah.
Muri when I pump a moment to send a recusant a car with more. Firifion sew of one, I report I ever cheat, the Palipovia short. I remember those days where I the promise in an hour for another canakuma bona case. No issue, I want a suman of put out the broken cup of the Vinto Fiaricovia Shupa. Life that you want, my day for your Kutumpa, my force in the Kua, and then when I'm a Kushupa.
Unanikana yue, unanikana yue. I did everything for you. Kuma wenzo funa wamuna wandana. Unanikana yue, unanikana yue. I took you out. Kuma wenzo funa wamuna lina chida. Unabangika ufuna ukwele.
Pazo ushikushare lara nanelira ngechigayo wagero fyo wafuata fikwana maruma nareyo mfuati wali kwa tabwana mfaturi kwa abatinga tento ya kwa tukutesi peta na vane kashire fuwa wakushupo no time to waste peta tuwa chitari peo kukuwela wala febi na kana derikeo nesa na fisunga paraifi na ipopo kasi dina vyera pano mpana ipuka kama gero na hile kaka kutimwa kalifupe ya pire ya kukuwela kuri hine mami ketsi
unanikana yu. Kuma wenzo funa mwamuna wandana. Unanikana yue. Unanikana yue. I took you out. Kuma wenzo funa mwamuna lina chida. Unabangika ufuna ukwelele. Kuma sivinga sivis. Oh yeah. Wenzo funa mwamuna wapangika kudala parine. Kupweza na sivinga.
CKMusicPromos.com.